Katika enzi iliyoashiriwa na globalizai, chaguo tunalofanya kama watumiaji yana athari za kina.
In an era marked by globalization, the choices we make as consumers hold profound implications.
Madhara haya mara mara hujulikishwa na maoni ya kimaadili yanayopanua vipimo vya kitamaduni na kiuchumi.
These implications are often underscored by ethical considerations that span cultural and economic dimensions.
Mkutano la tabia za walaji na maadili ya kimaadili linatufanya tuangazie tena tabia zetu za ununuzi.
The intersection of consumer behavior and ethical considerations compels us to rethink our purchasing habits.
Ingawa bei inabaki kuwa jambo muhimu, ni lazima kuzihesabu athari za kibinadamu za chaguo zetu.
Although price remains a significant factor, it is imperative to consider the ethical implications of our choices.
Ushirikiano wa uendelevu katika michakato yetu ya kufanya maamuzi unakuwa muhimu zaidi.
The integration of sustainability in our decision-making processes has become increasingly paramount.
Kama raia wa kimataifa, tunabeba jukumu la kutetea mazoea ya kimaadili katika biashara.
As global citizens, we carry the responsibility to advocate for ethical practices in businesses.
Hii advocacy inaweza kuchochea athari ya mawimbi, ikihimiza wengine kufuata mfano katika uchaguzi wao wa matumizi.
This advocacy can instigate a ripple effect, encouraging others to follow suit in their own consumption choices.
Hatimaye, matumizi ya kimaadili ni jukumu la pamoja, yanayopita faida binafsi kwa manufaa ya pamoja.
Ultimately, ethical consumption is a shared responsibility, transcending personal gain for the collective good.
Kwa hivyo, athari za chaguo zetu zinaweza kuunda mandhari nyuma ya maadili katika muktadha wa kimataifa.
Consequently, the impact of our choices can shape the moral landscape in a global context.
Hivyo, mzigo uko juu ya kila mmoja wetu kufuatilia matumizi ya kimaadili.
Thus, the onus lies with each one of us to pursue ethical consumption.
Ni kwa kupitia ahadi hii ya makini tunaweza kutumaini kukuza soko lenye haki zaidi.
Only through this conscious commitment can we hope to foster a fairer marketplace.
Kila ya kila mtu haitoshi tu kuchangia ustawi wa kijamii bali pia inakuwa ulimwengu wa haki zaidi.
Each individual's action not only contributes to societal welfare but also nurtures a more equitable world.
Hivyo, kukuza uelewa wa matumizi ya kimaadili ni muhimu sana kwa mustakabali endelevu.
Therefore, cultivating an awareness of ethical consumption is paramount for a sustainable future.